head. They know that I rip when I been getting paper. I struggle and came up, you wanna shit tears, you can save that for later. 30 awards and a couple of tours, I don't dwell on the hater. I don't need the flaws, they know I'm a boss, I run the equator. My people been through it, they been through the war and we struggle for freedom. You seen all the backup, you fakers get backed up, I don't even need them. I'm making my money, and mind and my business, so shout out to Ezo. May waves in Eugene, my homie, and that's on the ground of my people. In Bayer the Ruby, yeah. Rubaga and Bayer, yeah. Keep haters at bay, cause they harbor the fear. We hard to compare, beware. We on the throne, while you fight for the chair. Take care, everybody got a Judas, waiting to betray.
Zambao mtani ni nani kaleta Kulogana logana tu bila sababu mtani Majungu fitina unafiki umbea na chuki Kazi ngumu navigika lakini ujira ni mdogo babu Toa kazi tumalize hatulazi kitu hapa sisi mwendo ni wachapchap Kwenye baa hatukai zetu virabuni yes sisi mwendo ni matapchap Bila sababu na kudis tukijua umetuzi sisi wala hatukukopesh Chuki romba yedi yetu mungu pendi lakini sisi tumelit Kila time tuko simple watu wa mingo mazu yetu kwenye bingo Dr. Kingo ngoma zetu ni segere na msondo Sindo wachezeshaji tuteridondo rest in peace James Toto dandu Hii game bado kwa kuja po upo kando Big brands in the chest maulize nando Kama say B vile watu wapo gado Do
Music, baby.
Phoenix.com.